Alô?
Last man kato e lucky base.
Lucky base.
Morning mass banner hata kani
late.
Waribu daily la ama tukio aze. Wiki kideri ni kuingia cut kwa fresh. Nina takia makali, takia maka. Takia makali, takia maka. Nina takia makali, takia maka. Takia maka.
Doni toxic, love toxic, nyashi toxic, dread toxic. Kwa binadamu siezi nkapiga magoti, na si lazima tu nipige tu makofi. Na move one man, na siogopi. Jaja on my side, nikitafuta sikosi. Nipate hood, niko mistiri. Kusaka mshi, auskina bidi. Na nikiwa lit, mibonga mingi. Nikiwa matings, sinanga siri. Kama ni biz, naeza tizi. Na narudi soba, na kuwa fit.
Mini last man kato ya
lucky base.
Morning mass banner hata kani
late.
Waribu daily la ama tukio aze. Wiki kideri ni kuingia cut kwa fresh. Nina takia makali, takia maka. Takia makali, takia maka. Nina takia makali, takia maka. Takia maka.
Ita choro kwa mathri, kwa lalwa kuna tipi. Sezi adisia ni mekam nikiwa nil. Si David to natural, na pop my pill. Mejipin mole, ma exa sinagami. Kata kisipe na pondo makuno ke freshi. Mguina te, yo mana sitwe malagunya. Ndome na te, ukiyap, mina safisha. Kata kisipe na pondo makuno ke freshi.
Nina takia makali, takia maka. Takia makali, takia maka. Nina takia makali, takia maka. Takia maka.
Ina slide in, ina move side side. Kuna feel warm, nika kuko sani sani. Kikitoka nje skin, iko shiny shiny. Ana taki taki ya kigongi fami fami. Aki iko kato kato na niso yami yami. Ana kusho inzagi kumbe uko tayari ndani. Ni funny funny, ni so funny yani. Ati ulimsho inzagi kumbe akondani. Mami aki niko Marekani, neza pita na Yohani. Ni mdare dare gije asi get saratani. Triki kusare monzo, isani ya mzozo. Majani niza choose tools, niza tuchwani.
Mini last man kato ya
lucky base.
Morning mass banner hata kani
late.
Waribu daily la ama tukio aze. Wiki kideri ni kuingia cut kwa fresh. Nina takia makali, takia maka. Takia makali, takia maka. Nina takia makali, takia maka. Takia maka.
House of Badass.
Takia maka.